ngiyabinja ngiyohlala kube yishuphi ngale ngophoto. Angihambi ngedwa njalo ngihamba nawo Cape Town isithomali. Umfana waleni emhlabona thi nasenkandla uyatholakala.
Baby man, yeah, we're not.